The Mathic. It's DRT.
Kesho unikose, mikipofu uni ache kwenye kiza. Baila baila, baila baila mo. Baila baila, baila baila mo.
Usije tena unifonze kwa vituko vya masinema. Lengo sio nikumize, wendo wangu janda chema.
Bendaga ukoko, mikwako loko, sito iboko, chango kimoko. Ae,
mayowe na mayowe,
na penzi nivyo mama tunavyolipamba.
Mayowe na mayowe,
kwa penzi lako mama mimi ninatamba.
Mayowe na mayowe,
na penzi nivyo mama tunavyolipamba.
Toto menifunga, sina neno, neno, neno. Mganga siyo true love girl, pio maneno, neno, neno. Unakasura mdoli, oh yeah.
Oh yeah.
Shepu sidika kishari, oh yeah. Kwangu ni sumu.
Ah, eti nini mezama down, watagwanu. Shalala, karibu na nunuwa gun. Nikulina, chewusi mangala. Baby, baby, I'm your soldier, I'm your soldier. Wangu wa ubali malikia. Umeungwa na utamu kuliko soda. Sikwache, sikwache tauja.
Mayowe na mayowe,
na penzi nivyo mama tunavyolipamba.
Mayowe na mayowe,
kwa penzi lako mama mimi ninatamba.
Tena alalai sitaki wakushike, wato enishai. I swear weni wangu wa ubavu walai wanitosha. Miso mchafu na dhanwa nijua nikilamba na osha. Napenda gau koko, mikwako loko. Sitoi boko, chango kimoko.